زمان
Zombie
It's the kids, man
Umetoka kwenu bushi na kuona saivu na jiona Unafusti kujiposti posti na kuna kitu naona Wewe sio wa kwanza kukupenda Naza kukwacha na ukaenda Ukitaka ushindani utasarenda Sarenda, utasarenda Haya haya tia maji Haya haya tia maji Kununuwa zako wezaki Basi bora unye maji Pia tena umepauka Unapenda attention Attention Unasifa Ona limekushuka Siku bi attention Attention
Naomba unisamehe kwa hili kosa
Hili kosa
Huyu mbwa nimemvumilia nishachoka
Nishachoka
Nilikaa kimya bubu Ukaleta udwanzi Sasa leo nakujibu Upate vifolozi Kwanza kisu chako butu Hakinui hakikati yani mum tum 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 tuku tum tuku tum tum Unajiti ya mchati unakitu
Unachoni uzi unakumbu kumbu Ulikuja juzi umekonda kama mbu Kakupa ujuzi kukutoa ukungu Usilete makuzi kaoshema
Unajipia tena umepauka Unapenda attention Attention Ona limekushuka Siku bi attention Attention
Haya haya tia maji
Haya haya tia maji
Kununua vyako ezagi
Basi bora Unajipia tena umepauka Unapenda attention Attention, una